watu Obadwa ndiku kula muzambia Halo pumlira ndi mtendere Kwa onse osa kila malo azapeza ufulu Inga susani kauzina Koma kondo ebestina yonero Nakale zonse zitasi pitamo Tikari One Zambia, one nation, kwambu yeah
My Zambia, my identity Tama ai Tisazi emwerere kose Uyu mte Ere Nimwa chifundo chambuye Tika yangana maido ena Oh Tawizo sendi chizo Ndindi nkondo Ngakale zonse tizipita mwese Tika li One Zambia, kumazo ambuye
My Zambia, my identity Which is in digital child Which is in digital child My Zambia, my identity Which is in digital child Which is in digital child
Tuzibane, tuzibane Dali so kwa ena onse Anondi malo atu obumuli lapo Tisambe manyazi ndiziko latu
Maizambia
Yamuka ndiku wala Yafika ntawi yako